Omukolo gw'okufuluma ebyava mu bibuuzo ebyakolebwa abayizi ba siniya eyokuna omwaka ogwedde gukyagenda mu maaso mu maka ga Pulezidenti e Nakasero, nga gutandise n'abakungu abayunebwa okwanjula alipoota eyakolebwa ku ngeri y'abayizi abasomesa eyakolebwa ku ngeri y'abayizi abasoma amasomo mu nsengeka y'ebyensoma empya eyanyu kalikyulamu gye baayisaamu mu byensoma bwogeraageranya ne bannaabwe abasoma kalikyulamu enkadde. Alipoota eno eyakolebwa ab'ekitongole kya UNEB omwaka oguwedde yatunuulira abasomesa, abayizi n'amasomo agasomesebwa wamu n'okusoomoozebwa kwe basanga mu masomero 17 wamu n'okusoomoozebwa kwe basanga mu masomero 17 okwetoola eggwanga. Daniel Donga akulira ekitongole kya UNEB agambye nti baakola okunoonyereza mu basomesa n'abayizi, ng'okunoonyereza kulaga nti abayizi abasoma mu kalikyulamu empya banjawulo nnyo n'abayizi abasoma mu kalikyulamu enkadde, kubanga ab'omulundi guno abayizi bongedde okuba abayiiya mu ngeri gye bakolamu ebigezo ate ne mu ngeri gye babiyitamu.
One of the learners in the study had this to say, "We had wastes deposited everywhere around our school. We asked ourselves what we could do to solve that problem in our environment. We have now resolved to recycle the plastic wastes." Under communication sub-theme, one of the head teachers commented, "Learners under the current curriculum are able to explain concepts with confidence. They also demonstrate stronger creative writing skills compared to those who studied under the old curriculum." In one of the schools surveyed, a teacher remarked that current learners are able to express and defend themselves more effectively. They are confident and can communicate fluently with their teachers as well as at other fora. Yet another teacher said, "Presentation that the candidates, the learners do, build self-confidence, self-esteem and confidence in the learners."
Wabula Daniel Dongo agambye nti newankubadde abayizi n'abasomesa basanyukira kalikyulamu empya, ne bakaaba olw'okusoomoozebwa okw'enjawulo kwe bayitamu.
"Teachers feel that class sizes are large and they find it hard to attend to individual learners more effectively. They also contend that CA or continuous assessment works well only if you have small class sizes. Learners seem to have the same feeling about class sizes. One of them said, for example, we are 75 in our stream. Teachers cannot attend to each of the students who learn at different speeds."
Mu mbeera eyo ye ssentebe w'olukiiko oluddukanya ekitongole kya UNEB Professor Celestino Bua agambye nti okunoonyereza kwe bakoze mu bibuuzo bino biraga nti abayizi bakyusizza mu ngeri gye bakolamu ebintu ate n'okwanukula ebibuuzo. Wabula Professor Bua agambye nti basanga okusoomoozebwa kunene nnyo olw'ebikozesebwa ebyetaagisa mu kuteekesa mu nkola kalikyulamu empya egobererwa, naye ng'ate amasomero mangi gakaba nti tegalina nsimbi. Ebyo nga bikyali bityo byo ebibivudde mu bibuuzo biraze nti abayizi 42,499 be baakola ebibuuzo omwaka oguwedde, nga kuba n'abayizi 42,868 bayitidde mu kiyitibwa Result 1 era bayise ebibuuzo bya UNEB okufuna ebbaluwa ekakasa nti bayise ebibuuzo. Ate abayizi 10,191 bayitidde mu Result 2, abayizi 13 bayitidde mu Result 3, era bano tebajja kufuna bbaluwa ya UNEB, ate bo abayizi 12,214 tebaalabikako. Ebibuuzo biraze nti abayizi abakola ebitundu 99.69 ku buli 10 be basobodde okuyita ebigezo bya siniya eyokuna omwaka oguwedde.